Abobuyinza mu disitulikiti y'e Rwengo batandise okutuula obufoofofo n'okutema empenda ez'okusitula ebyenjigiriza mu disitulikiti eno n'okusingira ddala mu ggombolola y'e Malongo. Ng'eno mu bigezo by'ekibiina eky'omusanvu ebyatuulibwa mwaka gwa 2025. Mpaawo omwana yadde omu eyakola first grade oba second grade. Wano nno we basinzidde ne bateekawo salesale wa sabiiti bbiri batandika okukola ekikwekweto bagombe obwala. Mu muzadde yenna n'asangibwa ng'alese omwana okutaayaaya sinakindi okumuteeka mu nnimiro okulima n'okukoola ebinyeebwa. Mu nsisinkano abakulu gye babaddemu mu kubaganya ebirowoozo, ssentebe w'eggombolola eno Simeo Ssenkyama alumiriza abakulu mu byenjigiriza okwekobaana ne balekayo abasomesa bawaddanga nga bano nno banywa omwenge ne babuuza n'ekyupa ebibuuzo ate bye bateeka mu ggombolola eno basobole okusomesa. Abuulidde n'abakulu nti waliwo n'amasomero agamu agaggya ensimbi ku bayizi ne gafundikira ng'abaana gabagobye kyokka ng'amasomero ge balimu ga bonna basome.
Naye nafunye amawule kino siza butakyogera balina ne bakolegana ne ba inspectors b'amasomero ne ba DO bamukyusa olwaleero n'agera n'ateeka ekintu kidogo osanga abedde mu ggombolola. Sooka awo mbadde nsaba n'obwombeefu omuntu ng'obadde omukyusa okuva mu Malongo firamu omusomesa omu yalaluka yagwa eddalu twasobola tumukompeeningako lwa waragi naye n'ekyamaani wa disitulikiti mukulibula kitatta n'emulipoote n'emugamba abasajja waragi ayitiridde nsaba abantu abo ng'abadde akyusiddwa ave mu ggombolola ekyo kinafu y'abantu ekyakaawo njala kuripootinga nafunye amawulire omwana oli akaseeda akayisibwa kusomera amaka basasulayo naye omwana takasasudde awala babeera mu kiraasi omwana n'abeera ebweru kamawulire nakafunye okuva mu bazadde baali bakoze olutalo nga lw'amaanyi nga poliisi ono yamala okutegeera osi nankubira essimu tetugezaako okuwunyawunya nga bali mu kiraasi basoma naye banaabata nasasula ne babeera luddawa ne babeera ebweru.
District Kadhi wa Rwengo Sheikh Ismail Kibuule awabudde ku ebyo ebiyinza okuyambako okusitula ebyenjigiriza najjukira abazadde nti buvunaanyizibwa bwabwe okusibirira abaana entanda y'ebyokulya kubanga abaana abamu bagenda ku masomero nga tebalina byakulya ekibaviirako obutasoma bulungi.
Okubaawo embeera omwana bw'agenda ku ssomero ayinayo ekyokulya, ekyokulya kiri fresh. Gwe lwaki olowooza nti omwana ayina kulya? Embeera eri eyedde emyaka giri egyedda ffe gye twasibanga amawulu agagaze ne gagaga era ku mulembe guno nno ffe twagatwalirangana mu byayi ekyayi tekigaza mmere, mmere tegaga gye basibye mu kyayi kubanga kigikuuma twagisibanga musanja obusanja obwo obukalu emmere n'ogiteekamu n'ogirya ku ssaawa musanvu ng'ekyali na nti etuyambe amasomero gabeeremu abasomesa. Nze nina bwino omutuufu nti abasomesa mu Rwengo ku masomero tebaliyo, nyinza okumenyera amasomero gange neweewunya n'okwewunya gende Kagogwa gende Lusaka gende Kibubbu olaba abasomesa abaliyo ddala pupil to teacher ratio kilaasi erimu abaana 10 omusomesa omu asomesa ati abaana abo ne babanga bayita.
Wabula Nyende Alex Amyuka akulira abakozi ba gavumenti mu disitulikiti y'e Rwengo atubuulidde nti bateddewo enkola ezigenda okubanga zirondoola engeri abasomesa gye basomesaamu era agambye nti kaakano bagenda kikola kagenderere ng'omukadde akogga okulaba nga buli mukulu wa ssomero asobola okubuulira enteekateeka ze ez'okuyisa abaana na butya bw'agenda okukola.
Ano wenjagala okuwera instructions eri sub-county chief, nsaba sub-county chief akwatagane ne CDO ne poliisi osi w'oli mukole operations mu ggombolola lino lyonna buli mwana yenna atali ku ssomero mumukwate. Mumanya supervising aba head teachers, supervising a head teacher, yes supervisor. Wiki emu njagala tukkirizaganye nti sub-county chief agenda kuleeta performance agreement ezaba head teachers ne performance report eya 2025. Twagala okukola ebintu ebikola ki? Sub-county chief amanyi scores za n'okuwa mukulu ow'essomero kiki ky'ateekeddwa okukola.